kuwa nasahau everything. So nimeona juzi ni kwa Arusha Mr. Blue wote mimi hiyo chini benzi aliandika ile sini unajiongelesha nini wewe? Mimi usiniletee hizo pigo zako. Mimi usiniletee mapozi. Mimi usiniletee sijui whatever. Don't. I'm somebody else. Don't. Sina beef na mtu. Simuongelei mtu as a beef. Sina beef na mtu baba. Wakija wamwone shoot, they will shoot. Wani uwe, wani uwe. Lakini watabaki na hile kumba, yeah, bro, if it's true. Kweli, brother, mimi kanandikia Mr. Blue, wimbo, nyumbani, kwetu, Tabata, chumbani.
Mm.
Tunandika na wino mwekundu, ndo hile story, kama ni kuandikia wino mwekundu.
Lazima iwe hit.
Ndo nimeandika hile, mimi. Chorus ya kiuchila, sijaandika, nesiseme uongo, lakini the wimbo, nimeandika mimi, chumbani, kwenu. Nimekaa chini na kuandika.
Kwa wimbo gani unazungumza?
Nipo, nilikuwepo, nitakuwepo. Sema juzi chini na I don't want to know that. Usijikoshe baada ya kujua dad. No, I don't want to know that.